Obeke manje mtaka mangibaqhoba kahle wangibeka esihlalweni esinzima ngiyabaqhoba awuzwe eish yenza into yakho ndoda awuyeke ucele intuzi manje yenza into yakho ithe yenza into yakho ndoda awuyeke ucele intuzi amanye amadoda yenza into yakho Yenza into yakho welele Ngithe yenza into yakho wena awuyeke ukuxeka into zamanye amadoda Yenza into yakho Hey wozani bafana
Siyathela masikhanda bakheka abanye abantu Mawuthi uyampela yena we Ngiyakulekelisa
Angiphinde nibatshele
Siyathela masikhanda bakheka abanye abantu Mawuthi uyampela yena we Ngiyakulekelisa Yeah. yampela yena we ngamula ke mbisi.